Korintiyanko en didabol surawol didabol gam majun shubumi to mi wara to modon mi wada on nanon shiya beldum gam to mi wadi on nani shiya beldum mo e welnan tayam bernde to na onon be gadumi nani shiya beldum ko bindam mi on der derewol am arandewol mi windudum gam to mi wari to modon to onon kanu be belna nayam bernde gadoyam mi nana shiya beldum gam mi tabbitini to mi nani beldum on fu on nana beldum ko bindan mi on mi windudum der nawdum bernde i wannare i gondi duddi na gam mi metti nana on berde sai ni gam mi wada on andon iri yidde luggunde de ngidumi on to goddo waddi ko mettini bernde na min tan o metti nani bernde on fu o metti nani berde mi wi unon amma mi yida mi haba namo ko buri no hani habanki ki dudbe modon kabanimo heji amma joni e hani jafa no dommo shembi dinommo gam to nawdum bernde makko bura sembe makko gam non imitoro on kolle mo ha joni on gidimo mi windan on golton derewol gam mi fonda on miya ko on gada ko bimi on der ko dume fu mo jafa ni don mimma mi yafa na kemo ko jafi mi to i wodi ko hani mami yafo mi yafi dum gam modom yeso almasihu mi wadu non gam to sheidan yoyira en gam en andi nyumo makko boddum de jami to ruwas gam mi wajin habaru beldum dum almasihu jomi rawo mabbitani ya lawol kugal don amma mi wanni na sedda gam mi tawai titus bandirawo meden ton gam non sai jabbo tirmi e mabbe njami makedonia amma yettore tabbita to alla kokko wo en jalorgal konde barka sun potirki meden i almasihu lawol meden o sankiti habaru almasihu kotoe bo urngol belngol gam enen goni bo urngol urde welnde de almasihu hokki alla urngol urde den yottake kisnabe i gonbe do lawol halkere to gonbe do lawol halkuki urngol gol dum urngol maide amma to kisnabe urngol gol dum urngol gadda no wolbe yonki i wodi potudo huuki kugal ngaal min gajinta wolde alla gam min keba shede no dudbe gadata amma imin meta gonga yeso alla gam almasihu jeimin den alla lilo yimin